Mbezo wa igwanga lino Yoweri Kaguta Museveni alabudde bannayuganda okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu byagambye nti bisobola okusaanyawo eggwanga lino mu kaseera mpawekaaga. Pulezidenti Museveni byonna byogedde mu kisaawe eky'ekazinda mu playground mu kitundu eky'ebusenyi bw'abadde awenja akalulu mu kitundu ekyo eky'ebusenyi. Nga tannayogera, ssentebe wa NRM Bushenyi Haji Hassan Basajjabalaba yasoose okwogera n'attottola ebirungi enkuyanja ebireeteddwa NRM mu kitundu kino. Wabula Basajjabalaba asabye Pulezidenti mu kisanja ekijja okukola ekisoboka okulaba ng'ateekawo insuwa oba insuwalensi ey'obulamu okulaba nga bannayuganda bafuna obujjanjabi obusooka. Ono amusabye okuteeka n'obujjanjabi obw'obwereere mu bantu abawezezza emyaka 75 n'okudda waggulu. Wano nno mu kwogerako n'abantu b'e Bushenyi, Pulezidenti Museveni atandikidde mu mirembe gavumenti ya NRM gye yaleeta mu ggwanga lyonna era n'alabula bannayuganda okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu mawanga n'amadiini era naawe ekyokulabirako ekya Sudaani gy'agambye nti yali emu ku mawanga agaakula edda, kyokka entalo ez'eddiini n'ezamuwanga zaagifuula amatongo. Museveni asuubiza abantu b'e Bushenyi naddala abalimi b'amajaani okubayamba, wabula n'agamba nti tebateekeddwa kukoma ku ekyo, balime n'emmwanyi okwenda okwogatta ppamba kubanga nabyo bivaamu ensimbi nnyingi naddala abo abalina ettaka eriwerako.